Ichikope chalenga fine. Elisha na bashirikale impofu. 1 Isha Mfumu 6:17-23. Abahevele chapter 10:30. Amapinda 24:21. Iryo abashirikale bave na Syria bapalamine mukuti bamwikate. Elisha apepele kulilesa ukuti, shiumeni uluko lwamfimfi. Apopene, abashirikale, vale kele ukumona. Elisha elio aile, uko bali nokutila. Nkonkeni na la mutwala, kumuntu mule sokota. Elisha tunguluile abashirika, abo abali mpofu kumukalamba wa musumbo wa musamaria, muchalo cha Israeli. Elio Elisha kabili apepele kuli lesa ukuti. Lesa, isula menso ya babantu. Pakuti na kabili venga mona. Elio abena Syria va mweni okutila, vali mukati kamusumba wa Israeli. Imfumu ya ba Israeli, ya lefwa ya okubepaya, lelo Elisha atile. Bapeleni ifyakulia, nokuleka balelia. Muleke baye. Imfumu yako nkele, ifya sosele Elisha. Bamunyinane, imfumu yakwa Elisha, ikankala pabaluani wonse. Lesa, alituwebo kutila tuilala ndula ichivipile. Kubaluani besu pantulesa, atila muilandula, ninenkalandula. Ichilandushi, chakwa Yehova. Lesa kabili atile, umulwani wobe, ngaline nsala, mupele fyakulia, ngaline chilaka, mupele amenshanwe.